Ni siri nikilewa na ropok ama pombe mnayo nipa mimi kuna kwingine na kotok hangover ili nichapa jana katamani kuokoka wallahi nikinywa tena sifiki hata mbinguni karoka kinito uwazima wakushikwa mkono pombe mweza kengono nikidondoka na lala pono pombe eti kubwazima wakushikwa mkono pombe mweza kengono nikidondoka na lala pono pombe. Tangazo
staki tena pombe
boya ni mtu wa soda isi kunoga
staki tena pombe
no no I don't wanna drink no more
staki tena pombe
come on anipenda kweli usinipe pombe
staki tena pombe
mbanemba ni wa kanibali salimia tina lile. Nikiwa soba najua kwamba nilikosea. Nikila tungi na sahau na mlilio. Nikiwa soba najua kwamba nilionea. Ila nikiwa tungi ndo siwezi kumtunia. Anatumia wiki na si zangu ndo maana napenda mimi lewe. Anajua kabisa vitu vikipanda vinashuka chini. Anatumia wiki na si zangu ndo maana nataka mimi lewe. Anajua kabisa kwamba zikipanda sijiwezi mimi. Tangazo, tangazo
staki tena pombe.
Ukinikutana kunywa na kupa milioni
staki tena pombe.
Tangazo, tangazo
staki tena pombe.
Akili zangu timamu nasema
staki tena pombe.